Siyabona nje i-EDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono. Ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kwi-province yaKwaZulu-Natal liqembu le-IFP. Likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya. Abaningi libathathile, libathatha kwi-ANC. Leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi. Inumbers zikhuphukile kuna kukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge i-Action XA le ekaMashaba oke waba umeya weJohannesburg we-DA. Nalo la egoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu. Ngoba lana nje e-Gauteng ngabona ayafika ku-54, amaningi akhanya azuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi, kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro, kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili. Ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase-Cape Town. Kukhanya-ke idolobha lase-Cape Town, i-DA, ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha elise-Eastern Cape la okuyinhloko-dolobha, Buffalo City, nayo cha, kukhanya i-ANC ayizukulibambisana nabanye kuze i-Durban, eThekwini, bekungathi kusayihambela kahle kakhulu i-ANC. Kodwa sizabona-ke ekugcineni. Bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu i-ANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro, i-Johannesburg, i-Pretoria, i-Nelson Mandela Bay, i-Mangaung, hayi cha, akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana. Kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa-ke futhi siyabona-ke ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC. Kodwa ngoba lingenzi kahle, ningenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho-ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala-ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seyiphumile ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi. Kodwa-ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hhayi, iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu